nyonso sango nayoki asala kombo nzale kasi nakomi tuna soki ya solo mato eyoki nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nalata pantalon na mekasi misi nabima libanda nakota na ndako radio eleli lisusu nayoki babenginga molimo ekei ya solo babenginga nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nasimba moto nasimba maboko nalata sapato na mekali papa nalali te na butu yokaka kolota o nzale o mama o nzale nzale monamu nzale mokuya moyeninga mwana nakosuka wapi nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nakanga makasi nakema makasi nalela mabe napanza konsuki lobi na lopitalo tosololaki ye asengaki nga bilamba kitoko mpo abima nzale o mama o nzale nzale o mama o nzale pesanga liloba o nzale nzale monamu nzale toboti te mama o nzale libala bomwana o nzale nzale monamu nzale
Nzale chéri, non nzale. Okokende boyete nzale. Nakosala nyonso nzale, chéri. Okomita.
Mokuya moko elanga wana nakosuka wa nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nakanga makasi nakema makasi nalela mabe napanza konsuki lobi na lopitalo tosololaki ye asengaki nga bilamba kitoko mpo abima lelo nzale o mama o nzale nzale o mama o nzale pesanga ata liloba o nzale nzale monamu nzale toboti te mama o nzale libala bomwana o nzale nzale monamu nzale nzale monamu nzale. No, no, no.